Enelu Anigwe. Who is like thee? Who is to be compared with you? Chukwu Okike. Onye kwuru okwu ya bịa na mmezu Chukwu Meyi. Ojo mara bụwa na kwana Chukwu Meyi. Onye nani ya na chi eze eligwe n'elu ụwa Chukwu.
Oh,